garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo ee Dr. Ayuub ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta ee Baydhabo Cup, kaasi oo muddooyinkaniba ka socday magaalada. Kulankii kama dambeyska ahaa ee tartanka kubadda cagta ee Baydhabo Cup ayaa waxaa isu soo baxay kooxaha Salaam May iyo FC Dar es Salaam, kuwaasi oo inta ay ciyaarta socotay soo bandhigay ciyaar qurux badan oo ay u riyaaqeen daawadayaasha. 90 daqiiqo ee ciyaarta iyo daqiiqadaha dheeriga ah ee garsooruhu uu ku daray ayay isu mari waayeen kooxaha, waxaana la aaday gool kulad oo 5 gool ay ku awood sheegatay kooxda Daarusalaam. Kabtanka kooxda Daarusalaam Maxamed Nuur oo dareenkiisa guuleysiga kadib warbaahinta uu cabiraya ayaa yiri sidan:
alxamdulilah lena, alxamdulilah lena, dadaal mayl raayis badan oo una hagilinay oo waqti dheer shaqo badan hagowani iyo miraasha ilaahayna si alxamdulilah lena. Wallahi walaan walkeenna taageerayaalku, taageerayaalka Daarusalaam mayl raayis zero jooga lahaa tiimkana keenshay Daarusalaamna keenshay mayl raayis taageerayaalku xaafado ku dhisanta mayl raayis siyad laamado siyad laamad mayl raayis laankoonka sagaalanka ee usiin mayl raayis Bashiir Biyaad ee dheere wadaageenta mayl raayis uu ku hambalyeeyay mayl raayis Daarusalaam mayl raayis jaambiyoonagti alxamdulillah lahaa.
Qaar ka mid ah taageerayaasha kulanka kama dambeyska ah ee kooxaha Daarusalaam iyo Islaamiga ka qayb galay ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda kulanka kama dambeyska ah ee ciyaarta ay soo bandhigeen labada kooxood ee isu soo baxay kulanka kama dambeyska ah ee tartanka Baydhabo Cup.
Geega dareenkan horta ma ku koro araga haytan miraayunumay waa awuraniin dhaladan sababto ee ciyaartoydan barwalba juhd dadaalan biyaani maamul ahaan markii uu fiirinay waa eeda juhd dadaalan gidi marka maylenaani oo may waa invitam uu koobku qaadna ilaa abtu may waa ku koynay kaalin mayl raay heer sidaacda ku koynay ilaa iyo hadda may waa halmaan mayno badeena invitam gaasa qaadni ilaa hadda may waa champion mayl raay in sheegena markii insha Allah maylena marweel ba guud i goban maylena mayl raay zerbiidan may wadaana in uu zeer ee sheegna timku insha Allah guud i goban marweel ba uu in garab sheena
alxamdulillah tii uu maynaa mayl raay ka bani oo daw ku dhan dagaalamaani deerna insha Allah waana may balaha Daarusalaam sanadka dambe hoob ilaahay reer ee waan rajay insha Allah wallahi anu mudabbo may leeyahay inuu final seeni Baydhabo ka final jeeseen waan una gaadni taasay may boo walwiinan in ku dhiganta maaha tidi kale nan kooyal zeer ee ba hareemni una may leeyahay Baydhabo kaabkan may leeyahay walla shee kor ma isin bu qorgabtan saas daraadiy markan may balaha Daarusalaam mar walba guuleysay hata zeer biyanagni sanadka dambana finalka may leeyahay insha Allah yanta ka kulmaan oo zeer zeer ee insha Allah Daarusalaam hajirto hajoogda wulsha
geeg inga sameena oo finalka dhilmi adan alxamdu ila maadle inga soo in guuleysan adan may laamina kulay waaki idan faraasna wallahi ha 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 wallahi adu kulay adan meena matay miyalka meena raabe sar alamin deen un siyaasay ir kulka adiba alamin deen lan to cyber meena salaaka alamin deen ir kulka adiba aragad meena adan tuman saaku baay kulay adan meena dadal shanaani adan alxamdulillah wallahi kulanka ugu kulmay arniyow idan gudunay in kasto meena geeg final ay tahay baragaad garoonka meena salaam buu dhaafi taageerada kadi baragaad adan kulay guuleysan may la alxamdulillah wallahi marwal alxamdulillah amay baagan daray marwul miina iyo walkeena iyo laanta goronku miina uu inta ma kadiyo korno iyo ma ila miina marwul miina salaay garafan miina ambu dhaafi ala
salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anoo magay leeroon istaaxay ibraahim xil geek waliba inta eedi eedi ku faraxsanaa wana hambal yar dheeran ka diray in kooxda oo mid ay raayso Daarusalaam way bas ila hambal yar hambal yar in guulisim bilaawti haato ilaha insha Allah bilaa er waliba lahaa heesadkeeyo la taageeral kooli baan ku baaqay meel raas gabdhi badan qaraaray araga ee baan leeyahay qaraarka hees ku dhaafay meel raas hees adka er laayr
marna ka fikiraani salaame intii koobkan in ka qaado baraantiyan rafaadeen wala raay taageerayaasho madag noo galeen koobkan in leey aa war garoonka hayseeday leeri lawan kala mashiid iska day kolay jawe geeg salaame jabti laakiin baabi oo garab taagan marda usin ka deeyda degmooyinka laanta taageeray meel kasta
muddo sanadka ah waxa horyaalkan hoggaamin doona kooxda Daarusalaam oo ku guuleysatay in sanadani ay noqoto kooxda laalisa horyaalka kubadda cagta ee kooxaha degmada Baydhabo.